Reka duhere kuri Gervais Chondo umunyamabanga w'ihuriro nyarwanda RNC washyize umukono ku itangazo rirebana nibura rya Benjamin Rutabana. Gervais Chondo, Benjamin Rutabana ari hehe?
Ntabwo nzi, ntabwo tuzi aho ari. Amakuru ye twabanje kuyabona kuyamenya tubibonye iby'umuryango wavugaga uri mbuvuga ahantu yaburiye n'ahantu bakega kuko yaba ari natwe dutangira gushakisha.
Ariko se Gervais Chondo, ukavuga ngo amakuru mwayamenya ari uko umuryango we utangiye kumushakisha umuntu wari komiseri ushinzwe amahugurwa mu ihuriro ryanyu, ntabwo mwari muzi aho ari?
Reka nongere mbisubiremo kandi mbivuge nkomeje. Ahantu yagiye ntabwo yagiye ari mu butumwa bw'ihuriro, ntabwo twari tuhazi. Icyabayeho ni uko no muri ibyo byo kumushakika mu rwego rw'akazi twagerageje kumuhamagara, ndavuga umuhuzabikorwa wacu mukuru yagerageje kumuhamagara asanga telefone itari kutikira aho ngaho, kuko bisanzwe ko n'umuntu mu buzima busanzwe nyine nk'uko tubisobanura ubu turimo turavugana ntabwo uzi aho ndi, ntabwo uzi niba ndi muri Amerika cyangwa se ndi mu Bwongereza cyangwa ndi Burayi.
Umuntu nk'uwo nguwo ufite umwanya ukomeye agahaguruka akagenda akajya mu karere mufitemo ibikorwa mutazi ko hari?
Ndasubiramo nkomeje kandi nta kubeshya, ndasubiramo mvuga yuko ntabyo twari tuzi, ntabyo twari tuzi. Si ukuvuga ngo umuntu arihakana umuntu uri mu byago, ni umusangirangendo, ni umuntu ukomeye, duhangayikishijwe no natwe twamenya irengero rye kugira ngo nahabone nibura abantu bashyire umutima mu gitereko. Ariko ibyo kuvuga yuko yaba yagiye tubizi tukaba tubihakana byaba ari akana, ntabwo ari byo. Rero
none se mumaze kumenya yuko ataboneka ndetse binavugwa ko yashimutswe cyangwa se atakiriho, Imana imukomeze, mwakoze iki? Yenda kugira ngo mubaze n'izo nzego z'ubutasi z'iperereza za Uganda zibafashe kumenya aho ari n'imbe yaraburiye muri icyo gihugu.
Nongere nsubiremo ko tumaze kubimenya natwe twatangiye gushakisha, kubera ko banavugaga yuko wenda hari na bamwe muri bagenzi bacu baba bafite uruhare muri uko kuzimira kwe. Ibyo bya ubwabyo byari ibivuzo dukeneye gutohoza tukamenya neza.
None se hari icyo mwamenye?
Usanga abo bamushingaga n'aba batari bageze no mu karere. Icyabayo ndavuga aho tugeze dutohoza, hari amakuru twabonye kwa gatandatu wigishije, kwa gatanu nabona ko kwa gatanu wigishije yavugaga ahantu baba baramubonye. Ntabwo nshaka kuvuga ngo naha ntari nabona ibindi, kuko nizera ko aho babuze bamubonye tuzoherezayo abantu bakatuzanira inkuru ya nyayo.
None ayo makuru mwabonye mwayabwiye umuryango we urabizi ko mubikurikirana kandi ko mushobora kuba mufite akanunu utahwari?
Ndatekereza ko uwayaduhaye avugana n'umuryango atarabikoze ibyo naverifiya nabireba, ariko uwayaduhaye nzi neza ko avugana n'umuryango.
Gervais Chondo, ndagushimiye cyane kwa waje ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane n'abanyamakuru benshi.
Turi kumwe n'umudamu we Diane Rutabana. Diane, ndabashuhuje.
Yego, nange ndabashuhuje.
None nagira ngo nkubaze, mwakoze iki kugeza ubu kugira ngo mumenye irengero rya Ben Rutabana?
Nagira ngo nkosore kantu gato. Ibaruwa twayandikiye abantu igenewe abo bantu bo bwite, itagenewe gushyirwa ku mbuga nkoranabuhanga cyangwa rezo sosiyo. Ntabwo ibaruwa ari twe twayishyize kuri za rezo sosiyo, ahubwo yaturutse mu bo twayoherereje. Ikindi twakoze ni uko mbere yo kwandika twagerageje kuvugana n'abantu banyamuryango ba RNC barimo abayobozi, tubabaza ibyo amakuru ya Ben kuko tutamubonaga. Bo rero ntabwo babashije kugira icyo batumarira, ariko abenshi bagendaga batubwira bati muhumure, ataraho ari amahoro. Ntabwo muri ino minsi ari kubasha gukomunika kubera impamvu z'umutekano, ariko arakomeye. Tukababaza tusese mwebwe nimba mubasha gukomunika nawe, kuki twebwe bitashoboka byibuze ngo aduhumurize atubwire ko ari amahoro noneho tutuzi? Bamwe bakanatwizeza yuko bazaduhuza nawe kuri telefone, hari babiri babidusubiriyemo batubwira bati tuzamushyira telefone ahari muvugane. Turabitegereza, turaheba, n'iminsi twagiye tuvugana baduha turaheba, kandi abo n'abanyamuryango ba RNC bemezaga ko baza ahari, kandi bemezaga ko ara amahoro
ariko se singuke mu ijambo madame Rutabana nuko mukanye navuganaga numwe mu bayobozi bihuriro nyarwanda RNC Gervais Chondo abumva ijwi rya Amerika bamaze kumwumva avuga yuko kuva yava aho ngaho mu Bubiligi agenda batigeze bamenya yuko yagiye batigeze bamenya naho agiye wavuga gute yuko hari abayobozi bo mu ishyaka bababwiraga ko bavugana nawe
ibyo bavuga biri hari ama information menshi ari contradictory cyangwa avuguruzanya mu Kinyarwanda kuko ntabwo bashobora kuvuga ngo ntabwo bazi aho Ben yagiye cyangwa ko yagiye kuko n'igihe yagendaga hari abo banyamuryango bandi bahuye yo hariya nkewe yarampamagaye kihagira twaravuganye akira amahoro akibasha gukomunika hashize iminsi mbura communication noneho nibwo natangiye kwiyenkieta jyewe n'abandi bagize umuryango wacu turahangayika dushakisha amakuru tubaza abo bakorana noneho igitangaje nuko bo batanga amakuru ari contradictory bamwe bakavuga yuko batabizi abandi bakavuga ko baza kwari kandi bazi ko ari n'amahoro ubwo rero nicyo cyatumye twibanda kuri ku bayobozi turabandikira kugira ngo turebe yuko hari icyo badufasha mu kugira ngo tubashe kumenya amakuru ya Ben.
None Gervais Chondo ndongere musubiremo avuze yuko umuhuzabikorwa mukuru w'iryo shyaka ngo yagerageje gushakisha Ben Rutabana aho ari aramubura nawe ariko umuntu ayumva uvuga ni nkaho uzi ko benshi mu bategetsi bakuru bihuriro nyarwanda abenshi bazi aho yarari
njyewe amakuru nayahawe mfite ari njyewe ari n'abandi bantu bo mu muryango twayahawe n'abantu batandukanye bo muri RNC barimwo n'abantu bafitemo imyanya y'ubuyobozi bakatubwira bati Ben ari amahoro aho ari nta kibazo afite muhumure mwitonde ahubwo bakatubuza kuba twagira icyo dukora kindi ngo nitube twitonze ngo tuzamubona ariko badashaka kutubwira bati arahanaha cyangwa se baduhe uburyo bwo gukomunika nawe noneho natwe tugira amahoro dutuze
Irene Singo yabifite amakuru y'ahantu yabadi ngo amakuru babonye kwa gatanu w'icyumweru gishize ngo kandi ayo makuru namwe mwabamo yazi ngo ku buryo ubu ngubu bagitohoza kugira ngo bamenye kuko niba aho hantu ari hari yanze kuhavuga kandi ariko mubaza niba koko namwe mubizi yarabibabwiye avuga ko uwabibabwiye namwe yabibabwiye ibyo ngibyo murabizi
njyewe nta yandi makuru yahandi yaba yaragiye mfite yavuye hanagiye Uganda afite na visa ajyanye agiye kuri pasiporo ye nta ayo makuru bavuga nibo nyumva nayo yahandi yaba yaragiye nibo bayavuga nk'abayazi ahubwo nibo bakwiriye kudusobanurira neza noneho tukabimenya
Madame Diane Rutabana ndabashimiye cyane kuba mwaje ku ijwi rya Amerika
yego murakoze namwe ndabashimiye
reka noneho tujye kuri Rude urunana tuvugane na Bonaventure Hakizimana akaba ariwe komiseri ushinzwe ububanyi n'amahanga komiseri Hakizimana ndagusuhuza
yee murakoze Venice nanjye ndabashuhuje
urugaga rwanyu rwavuzweho kuba ari rwo rufite Ben Rutabana Ben Rutabana ari hehe mubitse hehe
Ben Rutabana ntabwo twe turabakubika abantu ntawe dufite muri Rude urunana twabyumvise uko nguko nawe wabyumvise ariko ngira ngo twarabeshuje hasize iminsi itatu tubeshuje ibyo bintu twagiye twumva natwe
ariko kubeshyuza gusa ntibihagije kubera yuko amagambo yanditswe yavugaga yuko uriya majoro ntirikina Faustine ndetse n'uriya general Jean Michel Afrika bafite uruhare rukomeye mu mwishimutwa rya Ben Rutabana murabihakana kandi arabanyu
abo bagabo bombi uvuze babaye muri Rude urunana nibyo ariko majoro ntirikina Faustine kuva mu 2016 ntabwo aba muri Rude urunana uwo muntu twamubonye yabaga muri Rude urunana nibyo tumubona mu manama y'indi organization yitwa FDI kuva icyo gihe niwe wijyanye nta nubwo yirukanwe ariko ubwo twahise tumusezera mu byo yakoraga muri organization Jean Michel nawe kuva mu mpera z'ukwezi kwa karindwi iyo hari ibikorwa bibi tutabona neza ntabwo umuntu utagenda ku murongo wa organization tumwemera abo bagabo bombi rero mwababaza muri organization barimo ariko twe ntabwo cyo muri rudo runana bari bamufite twe ntabwo twabibazwa kuko ntabwo babarirwa iwacu
ariko se rudo runana mwaje mu gute kugira ngo babibitirire nimba ntaho muhuriye nabyo byabagezeho bite
icyo kibazo baje ni cyiza ko natwe byaradutunguye byaratuyobeye abakinyi ba sinema turabamenyereye ariko kwa tubamenyereye i Kigali gusa ubundi me twagiye kubona tubona abantu barandika ngo abasirikare ba rudo runana muri FDI izo bintu ntabwo bishoboka ntabwo bibaho hari organization ebyiri FDI rukwayo na rudo runana ikabukwayo ayo meyobera rero yatuyobeye nk'uko nawe ubibona natwe twatunguwe no kubona abo bantu bakomeza kwandika ibintu ngo abasirikare ba rudo runana muri FDI nuko twabibonye nk'uko nawe wabibonye byandikwa vraiment
muri makeya nta hantu muhuriye n'ishimutwa n'ifatwa n'ifungwa rya Benjamin Rutabana
nta hantu na hamwe duhuriye n'ishimutwa cyangwa n'ifatwa rye nta nubwo tuba muri cadre yo P5 bavuze ibamo amashyaka atanu ariko ntabwo tubamo dore nta hantu duhuriye na hamwe rwose n'icyo kibazo
none mwebwe murahakana mwivuye inyuma mukabwira RNC ndetse n'umuryango wa Ben Rutabana ko ntaho muhuriye nibura rya Benjamin Rutabana
ambo rimwe rwose ndagira ngo nkubwire ko ntahantu duhuye n'ishimutwa rye ntabwo twaba turwanya karengane ngo tujye mu bakora ibikorwa z'iterabwoba zo gushimuta abantu zo kurenganya abantu karengane aho gaturuka hose haba kwa Kagame haba n'ahandi turakarwanya ntaho duhuriye nabyo rwose
Bonaventure Hakizimana ndagushimiye cyane kuba waje ku Ijwi rya Amerika
urakoze nawe Venice urakoze cyane.